10 million naira alongside Mubebe Betiana. What's up?
Coffee mix, wanna bet?
Is in the building. Hey, it's better wafika mupepi kuchila patari tari. Walinte mwana lishiva mami kale kale. Betombo nembali watemwa fene kate iwa chisale sale.
Yes.
Dafwayo kule totumbale bati ndolela na iwa kafike mbale. Muma inja nite tushale. Kuli walupa wabe tutandale. Ndakutambila movie. Filobe pekesha mofyo zara wufi. Wadi pampa mwaka nsi. Taufa yokundangisha pati telosi. So ube na ine before it's too late. Kakumwane fondolesha na target. Tupunka nelinso palinso. Na kutoloma wantoloma vile fineso.
Sima kuona kati unikona. Wati uyoba. Wai uyoba. Kunifiki lapo.
Nima kuona kati unikona. Wati uyoba. Why you yoppa? Kuni pick it up on why? 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 Why you yoppa? Who yoppa? Kuni pick it up on
why? 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 Why you yoppa? Who yoppa? Kuni pick it up on
me come on. I'm money back up pressure.
Mr. Venom.